Love on the sky, je m'aperta que tal da que tal. Nikuimbie ufurai, nikupigie magita magita. Mi amor, mi amor. Moyo sijo choma choma, sindano. Te amo, te amo, te amo. Mapenzi nimeyasoma kwenye agano. Alianza visa sio Samson, ni Delila.
Delila.
Penzi limenishika mpaka rohani na emea mpira. Alianza visa sio Samson, ni Delila mama.
Delila.
Penzi limenishika mpaka rohani na emea mpira. Oh mahaba, yamenizidi mahaba. Oh mahaba, yamenishika mahaba. Oh mahaba, yamenizidi mahaba. Oh mahaba, yamenishika mahaba. Wayo 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 we. 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 Salala, Mungu kaninyima upole. Hali yangu majalala, walinilokosa mkole. Temino bagala ofisi ya jirandole. Na wakalisha mafala, wajinga wakuja bongo. Wageni wa Dar es Salama. Vipi nitakidhi mahitaji yako? Yangu ya nani shinda? Hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako? Kielimu mimi mjinga. Japo mapenzi haya naga kasoro. Kama una kumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Alilia kwa uchungu, na mama yako nilipompola zaga. Wayo 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 we. Wayo 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 we. Wayo 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 we.
Wayo wayo wayo
wayo we. Wayo 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 we. Wayo 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 we.
More vibes at NigerFavorite.com.